Ngokunambanamba ngidlala ngamagamagama, ngiphethele zami mfana ngeke usikhona. Umrepho zami ukuphaphalaza mfana ngiyamcindezela. Mlilwe for demons yashisa bafana ngawulokulu. Ufikele inkunzi sohlinza le mbuzi, ngiphethe exchange samba notakhile. Sohlinza le mbuzi inamba sazoyidedela, bafana ngithazisha, ngiyaphinda futhi ngithazisha.
Ngijenga khonkothi buka sengivela sengiluma. Ngaqala ngangena buka kwanyakaza nomhlaba. Bangivila kwaqhasha ifinyi langene nenkunzi. Yaqala yasuka indabandaba ngiqupha umlando. Ngikosteni yamalala mina vele shungithulu. Bathi oh my god buka vele sengiyababa. Kwaphela lentuthu vele kwacacuda ghost. Kwaphela lentuthu vele kwacacuda ghost.
Hey, namavesa dope mangena kalabo pasta. Ingqondo zenu zi-empty ngami nisazocwanda. Bazothi ngidrophe imix mase ngibashiya bazoyibiza imix masala. Ey, mase ngikhafula umlilo. I'm like a dragon mase ngikhafula umlilo. I'm like a dragon, ngiyashisa kule namba kumahetha ngiphenduka isihoko. Phela yimu number one emzansi bazothi for sure. Phela yimu number one emzansi bazothi
ya lajika isondo. Angifuni cold war already ngisogo. Bagcwele ngale flow ngabuzo mamgobhozi. Strike ngitoyitoyi.
Oza baba ngithi vela zishe yasindu kuzodlala drop ram ne punchline ngicwale ngawe. Oza baba ngithi vela zishe. Oza baba ngithi vela zishe yasindu kuzodlala drop ram ne punchline ngicwale ngawe.